ni maliza alinangata matamshi kamependeza kupitiliza wanasemaga kadamshi akicheza na ni maliza alinangata matamshi singida dodoma ma 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 twara na kigoma ma 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 singida dodoma ma 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 twara na kigoma
Kutoka zaman, kazutobo kama sidani Chenga nyingi ntafungisha Kana wakajiza, nakabaka zambaka Mezani kote kote napigisha Baby what I want, katoto ketu kaponji Yani uhakika mezi tisa Rake! Wakini tabuzi ni chune Tena ringa kidogo Wamiga mirusi wanune Ongeza mwembe mikogo
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Singida dodoma, ma, 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 ma Twara na kigoma, ma, 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 ma Singida dodoma, ma Punja kabati Inuka na uchezo kone wachati
Lala kifu wan, baby data Usikie moyo wangu vile unapeteta Nikikupa mambo fun, unajeka Kasa uteka chumba, unabweka
Lala kifu wan Baby deka, sikie moyo wangu vile unavyoteta Nikikupa mambo fun, unajeka Kasa utika chumbani, unabweka
So let me say
Wakini tabuzi ni chune, tena ringa kidogo Wamiga mirusi wanune, ongeza mwembe mikogo Wakini tabuzi ni chune, tena ringa kidogo Wamiga mirusi wanune
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi
Singida dodoma, ma, 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 ma Twara na kigoma, ma